There was time I taught myself I can't be surprised no more, God. Oof.
Rainy shangaza Yaruni ya mengi Leo ni megundu wa utofauti kati ya raha na fura.
This is a premiere from TrendyZillionTunes.com.
Ye dunia ina mambo iti kumbe kuna utofauti kati ya raha na fura. Shetana lini zonga Mungu simuoni. Basi nikajona kane kopeponi. Kila siku na enjoy. Pombe zimeni chosha nipuhoi, yeah. Dunia inasiri. Sikila ane okoka. Mbinguni atafika, yeah. Lord of mercy. Nishagundu wa furaha yangu ni wewe. Hata binadamu wakini kimbia, baba unabaki wewe. Kea wakini chukia ukini penda wewe. Hata ni wana madeni nisemeni hata wajibu ye. Hata kifa nizikwe kwa jina lake yeye.
Kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili msanii wa uigizaji Joyce Mbaga mwenye umri wa miaka 32.
Why so good to me though? Mimi najua sitozalaurika, sitokamatika, cause umenishika. Sometimes it's smoke and it takes some liquor. Bado unanishika, hujabadilika. Of course umeniumba kwa mfano wako. Kila nilicho nacho ni mikono yako. I never fold out bila matakwa yako. Chawi fitina wote wajawa. Shetana lini zonga Mungu sikuoni. Basi nikajona kane kopeponi. Kila siku na enjoy. Pombe zimeni chosha nipuhoi, yeah. Dunia inasiri. Sikila aliokoka. Mbinguni atafika, yeah. Lord of mercy. Nishagundu wa furaha yangu ni wewe. Binadamu wakini kimbia, baba unabaki wewe. I don't really care wakini chukia ukini penda wewe.
This is a preview from TrendyZillionTunes.com.
Hata wajibu ye. Hata nkifa nizikwe kwa jina lake yeye.
So good to me, God.